olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Pe ona whafonga ina atu i a tātou telefou. Le te leo fina ngalo whaalia i le mata upu i se leo tangata mua mua i le pāle mene tele, le Indigenous Voice to Parliament. Le ae mana omi ai, ona whaia se teo teunga i le whaavae, e awala i se pālota whālawa i tele, po se referendum. Ona o le tūlanga o le tūwangaima le taitai, malona taitai, po le taitai o le Liberal Party Peter Dutton, ua whaamāwae ai nei, ma le vāenga upuwhai le Liberal Party, Leli I o Ken Wyatt, o ia o se tasio sui sinia o le Liberal Party, ua tele tausanga o lana tautua I upuwhai o le pālemene tele. O ia foi, le tangata Aboriginal Muamua na avea mamini sitao mata upu I tangata Muamua I le malo tele. E tele tausanga o finau leli I o Ken Wyatt, mō se leo tangata Muamua ai meise I le teimi o loto lotoi, I le whaafaletui ma le kāpene tā le so o whaatasinga. O Ken Wyatt, ma se tasiali I Aboriginalis wafa I a Noel Pearson, na lala mua I le whinaunga o se leo mō tangata mua mua, ma le whawina o le fesili I le pālota whaalawa I tele, lea o le asa iliai se whinangalo lea tunuu. Na saunoa Noel Pearson, I lona te litununga I le vaenga upuwhai le Liberal Party, Malona taitai Peter Dutton.
They will bring the country to shame. But my view is they will not succeed. You know, I think Dutton is trying to bury the Uluru statement. He's trying to kill it off in the next 6 months.
Ua faalia le teena. E le toatele o sui o le whaafaletui e le Liberal Party, o le mau mō se leo tangata mua mua I le pāle mene tele. Na sāu noa le taitai o le itu wangai ma le Liberal Party Peter Dutton I le Channel 7, e le aise manuia o le atunuu e awala mai I le talia ino o le mau mō se leo tangata mua mua se Indigenous Voice to Parliament.
I believe very strongly we want to stand up for Australians. I'm advocating a no vote because I don't believe it's in our country's best interests and I don't believe that it's going to deliver the practical outcomes for people in regional and rural areas.
Aina sāu noa le pālemia Anthony Albanese I le Sky News e tā ua telele leo tangata mua mua I le lumana I manuia o le atunuu.
Australians will, I believe, come together and build a better future. Peter Dutton has turned up with a sledgehammer because that's all he has in his toolkit.
Aina saunoa Noel Pearson, sa tatauo na iloa ele Liberal Party se le sona mai pālota laiti, e pei ona whaia I le tūmālo pālota o Aston I le lua vaia so o tuanai, lea na matua maloloa I le Liberal Party ma se ia, le tofi na lātou umia.
And the lesson from Aston, and I suspect the lesson that will be learned at the referendum in October, will be that the Liberals at the moment are completely out of step with the sentiment of the Australian people. The Australian people are with us on recognition. They're with us on reconciliation, and they're with us on the voice to Parliament. And I think Mr. Dutton has made a grievous mistake here.
Ua atili o ia finangalo nisi I le fesili na tuina mai e le sui o le tuwangai I mata upu I tangata mua mua, Julian Lisa. Na ia fesilingi ai, pe whapefeo na iloa mawha ingoa se tangata mua mua I Ausetalia nei. O se lafonga na saunoa Noel Pearson e tau whai whai mawha tau emu.
Because I'm wondering whether Julian expects us to wear a tattoo identifying ourselves as Indigenous. Is that what he's saying? Or that our clothes should be adorned with some kind of badge identifying us as Aboriginal or Torres Strait Islander? I think it's a completely dangerous idea and suggestion and extremely offensive. We're going to hit some extreme lows in the debate. But my advice to my people is that we always take the high road.
Noel Pearson. O le reporti na whaamaupopoina e Anna Henderson ma Alex Anifantis mo le SBS News.
Like, share, ma faali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.